Hey, yo, Cough Mix. Let's get it one more time, let's go. You know what it is when you hear this with the team D-O-D-E Boys. Yet, come on.
Don't boys for pale professional music.
Yeah, get to the best pali mayadi. Na ine konde kula bonzi. Bakuti langa son depo na womba ilinga na beula nde kula kwa senior. They ain't ready. Yes, nde kula kwa senior. Nde kula kwa senior.
Geto ili besti pali mayati. Kaine konde kula bonzi. Bakuti nkaso ntepo na bomba ilinga na beula. Kula kwa senya. Kula kwa senya.
Lale mtu wanjitawalosha. Tilisti kugeto wanakulu wale mposha. 5 January kukula. Kumayati tuwa sangwa kuwa kusula. Kumayati tetulombe sotelo nishi. Kugeto kufumi na mafoti. Parliaments tati mubi kile kuno. Smart case out as you already know. Geto ili besti pali mayati. Na ine konde kula bonzi. Bakuti langa sontepo na bomba ilinga na peula. Nde kula kwa senior. They ain't ready. Yes, get cool like a senior. Get cool like a senior.
Son, hey, shoot, son. Geto ili besti pali mayati. Kaine konde kula bonzi. Bakuti nkaso ntepo na bomba ilinga na beula. Kula kwa senya. Kula kwa senya. Panga keto mayati. Competition kuketo silibati. Ekwa baba na ba mano ni supporti. Ya chepa babe komulolo. Aba pine ba ishiba na mulungu. Kaidi tashiba sabaisha pa mulungu. Tombo musungu. Na kwata na tunku pa visa.
Geto ili besti pali mayati. Na ine konde kula bonzi. Bakuti langa sontepo na bomba ilinga na beula. Nde kula kwa senior. They ain't ready. Yes, they cool like a senior. They cool like a senior.
Geto ili besti pali mayati. Kaine konde kula bonzi. Bakuti nkaso ntepo na bomba ilinga na beula. Kula kwa senya.
Spaceship music.
Fire up.